Kamala byonna wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akuutidde abakwasibwa obutambi okulowooza ku byesita z'ababijje mu butambi kubanga bittattana ennono. Bino Katikkiro abyogeredde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mulange Mmengo bw'abadde asisinkanye bannabitone aba Uganda Cinematographers Association abakiise embuga wakati mu kunoonya omukago n'Obwakabaka okutumbula emirimu egikolebwa embuga ate n'obuwangwa.
Ndiraba mvidi yezu oba amazina abamu balowooza nti buli olilo hazina amazina naateeka mu Luganda bakiyita basya sexual innuendos mu Lungereza mu Luganda banyinza kiyita ntya okuyisaawo ate mu buseegu si sexual innuendo naye kwegamba banki oba bwe buseegu abamu balowooza nti vidiyo gye gy'okuba ennungi okubaamu obukaba obungi mu luyimba nti gye okuba evidiyo ennungi si kye kitegeeza. Era kati mwe ba videographer na mwe ba director mutunulire video z'ennyimba nyinyo ze mulabye ezabayimbi nkimanyi bulungi nti Beyonce ateeka okulaga sexuality okitegera kyengamba naye ate nga tewali nnyo kyabukaba kyakoze simanyi oba ntegerekeka mu video zawano nkiraba nnyo n'abazinyi babaira abalinzi ennaku zino abasinga byakwenyolanyola balowooza nti abakazi bajja kubyagala abalinzi abo bemukozesa abazinyi mbiraba bezinisazinisa ebintu ntu nga temulimu buyiiya bumala engamba nze byendaba era nze ndowooza nti vidiyo eneewangaala eyina okugjayo omulamwa gw'oluyimba oguba guyimbiddwako ne bw'aba ng'ayimbye ku bya mukwano bisobola okuleetebwa mu ngeri nnyingi ebiraga omukwano engeri nnyingi eziraga omukwano ne mu mbeera eza bulijjo togenda nga kubwantu mwami lyowandagga wantu ng'abantu batudde awo omwami n'omusajja naye ngaolaba ddala bali mu mukwano.
Katikkiro abayimbi abakuutidde okukomya okukopperera bye bayimba ne bibalaba mu vidiyo z'abakyeruppe kyokka nga bawagizi baabwe bannayuganda.
Kubanga oli muyimbi waawo n'otukulaba weeyisa mu nneeyisa y'abarape y'Abamerika etali nawo newaffe mu Afrika era bwe bigenda n'ebisala ensalo ne bigenda eyo mbulaya basuula eri mu kasero ekintu ekikopperere kibi nnyo amazina amakopperere gamenya omugongo abaganda bwe bagamba. Tolina kukoppa barapa b'Amerika okubeera ng'oyimba raga baine biki dansola ebyawano sirowooza kyeŋŋamba bw'ogenda okukola vidiyo oleeta ebijegere ebijegere byonna byonna si bya zaabu si bya feeza byonna byonna bijingirire era akatale akaawano kabitegeera onoogenda eyo emateeta eyo ebyo ebijegere babifaako nnyo olowooza ekiri awo. Waliwo bano abalenzirinza babeera ku TV baleekaana leekaana naye mu butuufu bwakyo nze sirowooza.